All right. Recently, Mickey J just posted on his social media handle, and of course, he said he's releasing season 2 of the Chipata diss song.
Now, just before he does that, I think he should write a will to his on his career. Like he should just end everything right there. Like arimbere to will. Even a chai song.
But why you think that? Move the gas at Chose. Because Zia Kachose is not a problem.
Season 2.
Download music at ZenHouseZambia.com.
Ndite greta malu ni magula Ndiye ni napanga buyo fiela kwa visilu Chitiva chihule ni matasha kweleche Chimskela na chitia mwanda Kwa tila makedevu Neketo chilifa Chitumbo matika Apasi chichitika
Vera peni mufaka We umakamba serepo Serepo kwene uko sinikupa
sarepo Vera fea machita
We umakamba serepo
Serepo wa matika kuline sasitika
Chima levos Levo yako ni kwa lala Kwa tiketi po kwa tila pa nyumba agona nzala I'm not your damn tika atis kanzala Saka vuna ten kusofa kwe kankala Hafi posti noli hafu kwa tika tizo Mefuta na umambala kwa tia mpizo Ise sima levos
Hey, what world,
sima levos
Usele bukwanyo
Fes kisa karia inasirira munoko Serepo mukapata umu pesa tokito Kwa tika city follow shimambala Satitika tumanyimbo tumafropa kwa pera afunika
Hey, chua manjoli anasandu kankalamba Kuimba kuna futi hapa manzi ya makamba Masaki na Ben P wanasila kudala 20690 wakapala
Na ID Blackberry imali lila kutiwezo zivera mukari na chita sipwera futi
Make memo Analisa DJ Pongo Big Blame tisa upo
Chinae kisa nyimu
Violence mo santu anazita ya fumati na mahule ya hip hop ya boss
Bine milaza
Kiyo chibike awa nafa kutala Nazi kwenda DJ wakuta na umambala
Mene frayo tuli tuwa matiako tumashosi manje problem payment Iwa wali pira boss MC na so manje ni buwera mchesi Ni funongara treasure ni siti yako matesi
Si ustane anayonda same nigga wa yesi Na DJ Pasta nguliza vimozi ya go DJ Pasta nda kumunzi Takubelekeza kati Teta wambuzi
Tia wapati we Umazika palevo yopishana na maleje soft coffee we Uli try mumatumba tinduwe superstar kwa nyoko iwe Ngati ufuna kublowa ufanika kulapa satana iwe
Vera peni mufaka We umakamba serepo Serepo kwene uko sinikupa sarepo
Vera fea machita
We umakamba serepo
Serepo wa matika kuline sasitika
Chima levos Levo yako ni kwa lala Kwa tiketi po kwa tila pa nyumba agona nzala I'm not your damn tika atis kanzala Visa kafuna ten kusofa kwe kankala Hafi posti noli hafu kwa tika tizo Mefuta na umambala kwa tia mpizo Ise sima levos
Hey, what world?
Sima levos
Lewis A hedgepad artist music ili poor Reason being kairi ndi mwevi poor Mumazi kwa sama talent ya menezi muziva Aniwane musician ya mautawa kulima
Atina magwira gwira wakupende kamendo Ati mwana wa yesu mumutufuru ulaso Waka izi tali kana flow paka yolo useko na galio wakali wakambanyo Mulirira na uking pati mulipena crown Wene tizo makapaso wama flow
City boy PMP ZNX ndiye dilu Not mabiti ya umbuzi ya maliza ama Don boy sound
Zambia
Music ina mukanga apa manzi Ya tishani ya punti la kumahuwa
Osata vimba mzimvela timwachuka Things out itisewe la kuipa Who knows me? I'm the devil in the house
Let's go get him
DF ni banja musabi MD Jime mchitika pamozi na shahidi Neza posha siso chero na RIC Nitasha pa support mistu na DMZ
Uwe uwe wala kumzatu yae ati mzanga waine Faluja the future
CP
Iva po semi ni nizora na mafanzi ya naritava
Ina kucharta mwe wala kuna
kuflawisha Apa hit after hit isa pusha kwa shahidi Bitiko ni family isa pusha TYC Avina kazdi nulumazi man B
Shout out to my homies Bob na Zaini
It's BMO to the B wana refu Yo, vene futivaisi wa vena jero na mistu He's 3-9 and all my hood niggas must be And all the beam of rappers
First verse ya manager wana disi nga I hate the song
Check out for season 3
Download music at ZenHouseZambia.com